smokeumziki.com.
I'll be with you, baby. Kuambia ilikuwa sawa kumbe kuzaliwa binti. Leo mina jivunia, leo mina jivunia. Alianza na ipi? I am Zuchu mpaka leo hii. Mambo mengi kayafanya, jina lake Zuhura Fani Kopa. Domsani wangu, domsani wa Tanzania. Ayole
kupitia smokumziki.com.